longue di longue. The Masterpiece. Akili ni duong, irilo nagi Bunjo marino sega warai chode Sauti nino, itaogeno Chopo mari, bile kelo namor Chunya londo, ageno pile
Reji mama, mama
Reji mama,
reji
mama Donald Bogo,
Chief Oyera, Betty Betty, Okwaro Makwa,
Igido chunya mama giera punya punya jabe nyachinyo